Tanya Music Promotion. Yeah, yeah,
yeah. Exclusive from yeah. Samop.co.
Ndiwe penkila mai panado ala paliwe ni mapampa mo ala nota wabe na wakawaya waya wakasheta konishivaya waya bebe iwe ni Balenciaga wila kukula show me your father and mother paliwe kaleza mi ama commit mara nawa baby everything you do chukumani chita ngati ni chuchu chukumani tabu sana tuntutu pachiko ni chako mia kofu.
Show me your father and mother. Baliwe kaleza ni ama commit murder.